teddi faydi min calmina kala kadi oɗo wattu studio tabanni banggal yewtere hertanade mbiyen sukaɓe kala mbiyen cakkita yontere hande enen Allah fandu haala Mamadou Sama Sogue mbiyen Ousmane Ñaly Boudé haraka joom waari hono gorɗa selli
alhamdulillahi sembe sogue mbiɗa selli
jo suure sukaɓe
baska fo waɗali
bisimilla ko jogotɗami le mbasu o
sembe sogue puɗɗiran kabaru mettuɗo iwgol Soumaila Cissé hoorejo hirduɓe laamu sukaɓe hewɓe collectivité yonki mumɓe ana woyi mayde makko en jokkidiran kabaruji ɗi kadul koltal sukaɓe ɓonto ley julde 31 sini jogaɓe collectivité vestingaji jiɗi e robbogaji yoko du collectivité basé woni ko horsini en timmidiran kabaruji ɗi haro calde
haraga joom waari en mbiyan hoorejo pelle hirduɓe laamu Soumaila Cissé iwi hen ñande aljumaare ƴaɓɓide nde
noon jaati sembe seko o kabaru mettuɗo yimɓe mali hewɓe collectivité ɗo nawi ɗum en sanne kañi e jeunesse mali sukaɓe gendi makko ndi ɗon toon ñafunke to collectivité ɓerɗe mabɓe ana mboyi sanne keɗoɗen ko goto e mabɓe wi seku mayga keƴare meɗen gonɗo toon
wallay min nani kibaru o mettimin famara ɗo haaɗi wala komin mbawi sabu de golle Allah noon ni tan wawi latade joni noon ɗum welay min fe seeɗa hunde ka fuur wala ko waɗi min ɗumani honen kana mettimin fanan sese nde o wari ɗo fuur kaja ɗo yiidemo fuuji ammo ñafunke ɗo ɗo woni du fuur ko heɓimo hikka ko malli fuur daranikimo yimɓe fuu daranikimo wala fuu mo wayanaymo fa warde ko heɓimo joni ko ɗum tan min mbawi wiiden ko heddi komin mbawi yettinde Allah hinnomo yafomo Allah wammaɗe jafa anden tan ñafunke ka leggal mawgal helani ɗum
hayrega joom waari mbiyan bamako ɗo kay nokkuji goɗɗi yambere 31 décembre mbiyan yo wattumo sukaɓe hewɓe ene nawtoro wadde kawrute
noon jaati sembe seku sukaɓe rewɓe gaɓe kay collectivité cuuɗi mumɓe hen keddoto jaltata yaade juuloyde sella
noon tigui so waɓe ne yiiɗi mbiyen yiltoyade yogaɓe kay saago mabɓe yo heddade ley galle ndenno banggal mum keɗɗanno keɓani en kanko Fatou Dian e dow faccango Adi Cissé e sita sidiɓe
hitande 2020 wara fatimma sukaɓe jokolɓe fa heewi ka fuu collectivité ana anni wadde fijo ko wawi fuu ɗo e fuɗɗugol hitande 2021 non hollitiri wiide oɗo suka debbo jooɗiɗo bamako mo yiiɗa inde muɗum haali
minen kay e wawirama amen ko heewi mi hakkudena kalsi samoji duɓi sarab am ana hokka amen kalis mi waɗa feeto o
woɓɓe ka holiti wiide julde 31 décembre nde ka yadata e diine mabɓe keɗoɗen hakkillaji mabɓe
minen galle amen watta feete 31 décembre ɗum saabi minde mi watta feete muɗum mi yiiɗama
ɗo e ñalawma julde mo sarti muɗum woni alkamsare ngarore ɓeɗo surbayɓe rewɓe ɗiɗon ka ana narda honoroɓe mumen teddina dabereji ɗi horeɓe leydi ɓami yalla ana sakko raɓagol ñaw coronavirus
haranke joom waari fangal banggal yambrane mbiyan goto fo mbiyan ko yiɗɗi banggal ɓornaki ɗi
noon jaati sembe seku sini sukaɓe worɓe yogaɓe collectivité blaser ngaji e pantalon ngaji woni ko jiɗi sottoɓe kadule kañi kay collectivité sodoɓe ana fanɗi garata wattu joni ɗum ana mettiɓe sanne keɗɗen ko sori Ibrahima ga heɓini en dow muɗum ndu faccitago Ali Cissé e sita sidiɓe
blaser pantalon jean veste ana hakkune kadule ɗe sukaɓe jokolɓe doganta sanne le julde 31 décembre ne non hollitiri wiide jeeyoɓe yogaɓe
miɗo yiɗi veste fa wala seeɗa nde hannde ke blaser ɓurgolde kam kan e chemise goto e pantalon mi yiɗa suuleji sanne gaɓe waddi blaser kan e tisi tottiteɗi e semingaji fa heewi tisiɗi coggu mum ana yaaha ujunere temeɗe nayyi yaade ujunere temeɗe jatti blaser ɗe ana cotte ujunaji tati e temeɗe joyyi yaade ujunaji nayyi de veste ngaji ana cotte fa yotta ujunaji jatti ma ujunaji sappo e jeɗɗi ma dow ɗum
sukaɓe jokolɓe woɓɓe ka holiti wiide kadule goɗɗe ɓurani ɗum en
le 31 hikkajo on mbiɗa haaja wattude o robe juɗɗo o tawe danejo ma ɓalejo kan e talon ɓalejo mbiɗa yiɗi wattude mes ɓalejo de hoɗan mbiɗa yiɗi basengaji sanne entretireɗi guesnere fa mi waɗa fet hikkajo on kan e paɗe ɓaleje
ko ɗum woni fuu taykotoɓe yogaɓe ka holiti wiide julle timmoɗe hitande ana waɗa wattuno leydi malindi wonde tiɗɗalla mawɗo
jehenna yeeyi yewtere meɗen mini mag ndeɗo yontere hare ko joom waari e mbiyan lamkoɓe yaltini séréaji kessi banggal hadde kewal geeƴi ñaw covid-19 kamɓe sukaɓe ɗumna jogui dabareji mabɓe banggal ndeɗo yambere 31 décembre
noon jaati sembe seku sini kanankoɓe ɓami dabareji kessi kamɓe ɗo ɓe mbiɓe ɓami plan ngaji mabɓe kessi hono ɗuwade cuuɗi yogaɓe ɗo collectivité jalta ja jiiloyo ka fuu e tawede yogaɓe mabɓe collectivité jambinan ɗum dow wattinde hoore mum hakkillo keɗɗenne ko sori Ibrahima ga heɓenen dow muɗum dow faccitago Ali Cissé
fewde état d'urgence mo horeɓe ju'ini dow leydi ndi ko heewi sukaɓe jokolɓe fuu holliti wiide eɓe jogi ɗati goɗɗi jamma 31 décembre ɓe kolliti wiide eɓe anniyi tewtude cuuɗi toɓe mbawi wadde fijoji mabɓe ni ngallure ni
mbawa
yaade restaurant boddi ni ko man cuudi to baye wadde julde ko dun tawa fu sukaabe jokkolbe fa heewi ka fu holiti wiide ebe anni wadde julde hitaane hikkane ngabe kayban hore ma wadde julde timmode hitaane le galle mudum woni dabere lobbo bawdo woddintinde be nyaaw coronavirus anni be wadde
je crois fêter le 31 chez moi seulement avec cette période de
pratirintu le wadde julde ne ana momni san
ensemble quoi
dido juldeji timmode hitaane hikka ana wada le leedi mali wattuno nyaaw covid-19 o fuddi hedde sembe le leedi ni dun saabi julde ne ana haani wadede le teddango dabereji kolitaade wiide ana wayi woddintinde be nyaaw o non holitiri wiide tay ko tobe
hayre ko jom wari mbiyano joni kay en jahan bangal tarki amen to minakatun
sembe sikku non jaati minaka holitam wiide genni di jode ke hitande ujunere temere jetti e jetti dun wonno ko andi be kabaru tarki koliti wiide ka inde neno wardi halaji didi gondo mudo fa be duren fam ke en yusuf sottbar o jangino kabaru tariki fatu jan nodio
yimbe burda be jeeda be fodo nirgol nati hakkune mu'e be kabi tagal majjum be pecci won jarbe baleri won wobbe jarbe sahal le dawol mabbe gol ko be jotti noku goto be landondiri hoto be jaata hoto min jaata o woni lati do be hala burda me en menaka won wobbe koliti be wiide an nasara en war so noddiri noku o menaka si yimbe fa heewi ana li gallure menaka arabe ana hen burda be ana hen sulaka be du ana hen
jahanna yewtere meden birki sambe caldi haraka jom warem be wattu mu championnataji tuwa kube hewbe na dari Angleterre kay Premier League ana jokiti e ngien honno boxing day
non jati sabe yambereji timore hitande waddi dari e nyaloma sappo e njoybo kikida ko o wattu 19h15 to Angleterre to Wolf Bisma Tottenham nyaloma sappo e jagobo altinere jango Crystal Palace Bisma Leicester wattu 15h Chelsea Aston Villa 17h30 20h Everton Manchester City nyalomo jokinan talatare Brett Bisma Arsenal 18h le 1h goto Southampton bodo Moussa Diene po fiata Bisma West Ham
championnat espagnol ka hanan futiti de nyande 30h noga e jena liw December donko jogandabe bangal mudun tabo
non jati sembe sekku 30h warodande wattu 16h Sevi Bisma Villarreal 18h15 Barcelone Haura e Eibar Real de Madrid Elche pidan 30h wattu 20h30 ka fardenden Atletico Madrid de Getafe kanyum pidan 18h15 le onyalo goto di matchaji ene pawi do nyaloma sappo e jeego ba ligue a
e harake o jombare mbi tan yo en ji mawure fa hande yo en ji yotero ngarore
ah mina ya rabbi allah jabu do o sakirabe hedo tobe ci jotta manion kebi faamu do kaddu de di kabaruji ka ando di fu do mbay hebude di sini on noddi do numero 37 321 pali njigiton fa hande jokonta baade dabre ji mbi ala ndentimbe nyaw coronavirus wassalam